Hi bestie, I've been trying to call your phone. I wanted to check on you to see whether you're doing fine. You know, sometimes I get worried.
Hey, dear bestie, nkusabira buli kimu kisobole. Bwe ndiba mfunye ndyoke nkugabire. Gwe yamanya kuva nga kambala lugabire. Olusibi nsobera manyi nokunafuwa mu mutima. Obadde manyi gano tambulira ku nsowera ongwa ku mawa bwe binsobera. Dia besti mukwano gwange yafuka muganda wange yamanya ebintu byange. I love you Lord, I love you.
Hi bestie, I've been trying to call your phone. I wanted to check on you to see whether you're doing fine. You know, sometimes I get worried.
Hey, dear bestie, nkusabira buli kimu kisobole. Bwe ndiba mfunye ndyoke nkugabire. Gwe yamanya kuva nga kambala lugabire. Olusibi nsobera manyi nokunafuwa mu mutima. Obadde manyi gano tambulira ku nsowera ongwa ku mawa bwe binsobera. Dear bestie mukwano gwange yafuka muganda wange yamanya ebintu byange. I love you Lord, I love you.
Hi bestie, I've been trying to call your phone. I wanted to check on you to see whether you're doing fine. You know, sometimes I get worried.
Hey, dear bestie, nkusabira buli kimu kisobole. Bwe ndiba mfunye ndyoke nkugabire. Gwe yamanya kuva nga kambala lugabire. Olusibi nsobera manyi nokunafuwa mu mutima. Obadde manyi gano tambulira ku nsowera ongwa ku mawa bwe binsobera. Dear bestie mukwano gwange yafuka muganda wange yamanya ebintu byange. I love you
Lord, I love you.